toutes les femmes du Mali.
Haru ben jogabe belten kisan ne yontere humaninde dewral be leedindi e wi edo debbo e nugal li kabar hetugol jam e dewral leedi bangi goddun be hulti wiide mun jangol hore jam e deejere yaata fi ciagal rewbe denna soni be hitnama sere li odo kabar o yo gidali modo du kabaru hetugol jam e deejere won hulti be wiide debbo e hononi lattotodo sababu sukabe andana kala ko woni finatoaji
hononi yimbe fu rewbe kanyu en du ana yidi jam leedi wawa yirwude fey so kawral wala hakkune yimbe rewbe leedi malidi kanyum en ana wondi fewde tiddala mawdu le galleji mu'em le deedo yontere pawinde e do huntondirde malinkobe worbe ana hani humpintinaade do kutteje ko woni e do tordaaji di bamata so be jottina rewbe dabere do ana hani tewtenaade dum debbo darna mudum ana mawni minen ka miden jidi huntondirgol laabungol wada hakkune bibbe leedi malifu kambe hani ardinaade
actrice toutes les femmes du Mali.
Ko kay ton holtam wiide talki sedantagal bangal nyuhgol kadle e kaydun masingaaji totama nyande alkamsarande sapo e jeno robe e surbaabe be do totabe be janginaama e le lebbinay kala ko ni sifaaji nyuhgol landini dido jandeji di yo gollirre robe sukaabe e galleji nokku o to baflabe ton hakke noore robe lulirbe mentor kawruti e balde sapo jande e famu to meri nokku o faanda ngal do kawrtal yo faabaade robe be yirwinde jaaguji mabbe e wi landini be be totate dun almusaddaaji kambe jangina be dun no beerenam faamu rewbe wobbe gure mabbe iti jawdi ngal do kawrtal woni gollirde AMPF muninde kala ko woni haybu gol e hun tangul hore galleji to kajulo ton ko warta temodoro rewbe ana be do tendinobe e ardibe politikaku kawri e le yonterende nyaloma hertanango ima daraji faamu fanda ngal do kawrtal yo beedande yakawere kambe rewbe jilibe hinnaade kabar wuteji garoji di to yeli man ton rewbe e kintinama cakte yontere nde to toya ton do kabaru timmingol basiji fara muddo wi landini be yo sembinde bawde be de robe hinnaade kaldal e kawral le commune toya itti kalisi ngal do kawral woni merci corps